dear Mr. Silva, natamani ni kuone. Yeah,
it's two production.
Natamani ni kuone girl, moyo wangu tupone. Hey, moyo wangu tupone nikikutazama. Hey, natamani ni kuone girl, moyo wangu tupone. Hey, moyo wangu tupone nikikutazama. Hey girl, wendo wangu takitali girl, ukiwa mbali na kumaindi vikali girl, wengine na watupilia mbali, kila time na kuwaza kushino vipi girl kulita kupata, nikulezi kipi na chutaka, ila we kwangu wanitanga, wanidanganya tena wanitanganya girl, unitaki mema wanitaki mabaya, ina shida haya mashida ya mapenzi mita ya shanda. Hey girl, moyo wangu tupone. Hey, moyo wangu tupone nikikutazama. Hey, natamani ni kuone girl, moyo wangu tupone. Hey, moyo wangu tupone nikikutazama. Hey girl, ukiwa mbali wanimiza sana, ukiwa karibu girl watuliza moyo wangu sana girl, ona sasa nateseka naumia, haya yote juu yako malikia, kuleza na kupinda utaki kunisikia girl, nani wata kwangu nikiumia girl, malanga pisha kuleza na kupinda girl, ilo teki kunisikia girl, nani mwaga unanipo uchungu girl, nina apa na Mungu girl, nikikupata sitakuwata, nikikuwata moyo wangu utawaka moto girl, na kupinda na sindoto. Hey, natamani ni kuone girl, moyo wangu teupone. Hey, moyo wangu tupone nikikutazama. Hey, natamani ni kuone girl, moyo wangu tupone. Hey, moyo wangu tupone nikikutazama. Hey, mbona kila time girl waniumiza, nikikuleza na kupinda utaki kunisikiza girl, unanitesa ama iyo kwa mladi sina pesa, ndo manake kila time girl unanitesa girl, siku moza nitazipata girl, nikizipata nitakupa kila kitu unachotaka girl, usiona shaka ndo mashaka, nakutaka yani nakudata girl, tupendane mimi na we bezi letu lisiwe na wita girl, moyo wangu tupone. Hey, moyo wangu tupone nikikutazama. Hey, natamani ni kuone girl, moyo wangu tupone. Hey, moyo wangu tupone nikikutazama. Hey girl, usinicheze kama yule binti wangu watamani girl, wendo mimi nataka yani natamani, ukweli wangu girl naweka wazi adhalani, kila mtu ajue yani atambue wendo wangu mchumba girl, nitakupenda nitakutunza girl, kinye mimi nataka kutoka kwako ni mapenzi yakizidi mapenzi, basi kwangu ni ushenzi girl, ukinipenda nitakupenda, ukinitenda nitakutenda, nimtafute yule tanipenda.